mkuu gwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni onono yatadde omukono ku mateeka asatu agayisibwa parliament gye buvuddeko era gafuusa amateeka amajuvu agalindiridde okusibwa mu nkola kuliko the Building Control Amendment Act lya mwaka 2025 lilungamya okuzimba ebizimbe mu ggwanga eryokubiri the Mortgage Refinance Institution Act lya mwaka 2025 lilungamya okuvujjirira okuzimba amayumba mu nkola ey'ekibanja mpola songa etteeka eryokusatu lyetteeka lya the Valuation Act omwaka 2025 lilungamya okubalirira omuwendo gw'ensimbi ogujjibwa mu bintu ebitundibwa etteeka lino erya Valuation Act 2025 era lissaawo ekitongole ekirungamya ababalirizi n'emiwendo egy'ebigulibwa n'ebitundibwa ki Institute of Certified Valuers nga kye kijja okuba nga kibawa certificate ezibalungamya ku nkola y'omulimu ogwo. Etteeka lino ligendereddwamu okuyambako eggwanga okufunanga okulabirira okutuufu n'okuba nti ate abantu tebabbibwa ku miwendo gy'ebintu ebitundibwa era ne ku bigulibwa mu gavumenti n'ebyobwannannyini okugeza omuwendo gwa yiika y'ettaka ebirime n'ebirala ebisangibwa mu ttaka naddala nga gavumenti eryagala okuligula okulikolerako emirimu gyalyo. Ennongosereza ezaakolebwa mu tteeka erya Building Control Bill lirungamya okuzimba ebizimbe mu ggwanga era liwera okuzimba ekizimbe kyonna awatali pulaani era liwa ekitongole ki National Building Review Board obuyinza okumenya ekizimbe ekyo. Etteeka era lissaawo ebibonerezo ebikakali eri abantu abava ku pulaani eyaweebwa. Etteeka erya Mortgage Refinance Institution Act 2025 lirungamya okufuna amayumba naddala agasulwamu ag'omulembe mu nkola ey'ekibanja mpola ate ku magoba amatonotono ddala ligendereddwamu okusobozesa bannansi okufuna amayumba ag'omulembe okulongoosa ku byensula. Amyuka ssentebe w'akakiiko akapalamenti akekenenya amabanja aga gavumenti Robert Migadde Ndugwa yagambye nti etteeka lino lya kusobozesa abantu abaagala okufuna amayumba ag'omulembe ku kibanja mpola okuwona nate okubbinkana amagoba amayitirivu oluusi ekibalemesa n'okuba nga bifunira amayumba. Onono yagambye nti banki enkulu ey'eggwanga Uganda egenda okulungamya kampuni zonna okuli banki ez'ebyobusobozi mu nteekateeka yonna ey'okusisa etteeka lino mu nkola. Ye Dr. Kefa Shwanuka memba ku lukiiko lwa paalamenti era n'akakiiko ka paalamenti akekenenya ebbago ery'etteeka lino agamba nti singa lissibwa mu nkola mu butuufu bwalyo bannayuganda bangi bakufuna amayumba mu nkola ey'ekibanja mpola okuva mu banka ez'enjawulo ku magoba matonotono ddala ku tteeka lino erya the Mortgage Refinance Institutions Act 2025 okugeza singa gavumenti ebeerako amayumba geyagala okuzimbira abantu mu nkola y'ekibanja mpola ensimbi ezo yakuziteekanga mu banka ey'ebyobusuubuzi banka ekwatagana ne kampuni ezizimba amayumba ago olw'omuntu aweebwa ennyumba ku magoba amatonotono ddala. Omuntu abeera aweereddwa ennyumba asasule mu nkola y'ekibanja mpola okumala ebbanga erinaaba limulambikiddwa banka enkulu ey'eggwanga Uganda. Alipoota yakolebwa ekitongole eky'eggwanga eky'ebibalo ki UBOS yalaga nti Uganda erimu ebbula ly'amayumba ag'omulembe agali mbukadde 2.5. Ate bannayuganda ebitundu 98% abafuna omusaala oguli wansi w'emitwalo 19 buli mwezi tebasobola kusula mu mayumba ga mutindo.